Sometimes life can be very difficult on your side, because life has full of challenges. Life has full of surprises. But no matter what's happened in your life, never give up. Try harder and harder to achieve your dreams. Never give the reason why you have failed. No matter what's happened, try to get what you're looking for. Nikwambie tu, maisha ni kama mzunguko, kwani wengi au karibu wote katika ulimwengu huu chini ya jua tunajua tulipotoka, lakini hatujui tunapokwenda. Ili kuweza kupata kile kitu tunachokitaka katika maisha yetu, tutapitia mambo magumu sana: kusengenywa, kutukanwa, kukata tamaa na kuweza kushindwa kuendelea pale tunapopahitaji sisi kwenye maisha yetu. Nikwambie tu, kama wao waliweza na wakapata, kwa nini wewe ushindwe? Kwani sisi tunapanga yetu na Mungu anapanga yeye, anapanga yake. Unaweza ukaamka asubuhi ukapanga pengine kupata shilingi 1,500, lakini kwa ukubwa wa Mungu, kwa amri yake, siku hiyo ikawa ni siku bora zaidi kwenye maisha yako. Pengine ukapata shilingi 1,500,000. Najua pengine unadhani sio rahisi, lakini kwa Mungu ni jambo dogo sana, kwa sababu ni kitendo cha kusema kun fayakun, anasema kuwa basi na inakuwa. Lau pengine unatamani kupata shilingi 1,500,000 kwa siku, lakini kwa kudra na uwezo wa Mungu, siku inaisha ujaingiza hata shilingi 10. Machozi, hasira, kukata tamaa yatakujia kwenye maisha yako, na pengine ukaacha kutafuta zaidi. Na hayo ndiyo maisha ninayoyasemea mimi. Maisha yaliyojawa na machozi ya damu. Maisha yaliyojawa na usaliti. Maisha yaliyojawa na kusengenywa, kukata tamaa bila kupewa support ya kila mtu katika maisha yako. Maisha yasiyo na nuru na mwanga wowote kwenye mboni zako. Na kama ukiwepo, basi ni hafifu sana, na mwanadamu anatamani ya kunyang'anya nuru hiyo. Usikae mbali, nikwambie tupo proud sponsor by Pepsi. Wanakwambia endelea kutumia kinywaji cha Pepsi ili kuweza kukata kiu yako. Nikwambie tu, katika brand ya Pepsi kuna 7-Up, Everfresh, bila kusahau Mirinda katika ladha ya orange, Zabibu pamoja na lemon. Nikwambie tupo proud sponsor by TIGO, Tigo Tanzania. Wanakwambia endelea kutumia huduma za Tigo ili uweze kufurahia huduma bora za kimitandao. This is King Papa Podcast Station. Keep listening. Be back in short break. This is how we do it.